Blog Talk Radio.
Ndivoje zvaninga vakwanga ngokotera kwagahidura tiniriganye ronaje musubiza ko ndaganira ningari. Naho ye.
Banyarwanda kazi namwe inshuti z'ihuru nyarwanda bafatanya bikorwa bihuru nyarwanda shimishijwe no kubagezaho intego n'ingamba z'ihuru nyarwanda mu magambo make byumvikane ko ari intego ari ingamba z'ihuru nyarwanda zose ari magirirane zifite aho zihurira kandi zikuzuzanya. Izo ngamba zose zishingiye ku magambo akomeye ari mu kirangantego cyacu cy'ihuriro nyarwanda ariyo amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Izo ntego n'ingamba rero z'ihuriro nyarwanda mpereye ku ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda. Iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe. Iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo. Iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo. Iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneshe. Iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
Banyarwanda kazi inshuti za radio itahuka turabashuje aho muri hose nk'abageme duhari bategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho kuri uyu mugoroba tariki ya 15 z'ukwa 11 2020 ndabashuje rero mwese nkabamereye kubadufasha ku buhanga bw'ibyuma ari Chantal na Serge ngakurikizaho abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda ngakurikizaho abarwanashyaka bihuriro nyarwanda RNC aho barwose ku isi n'abarwanashyaka b'amashyaka yandaharanira demokarasi ndetse n'abantu bo muri sosiyete sivile bose turabashuhuje kuri uyu mugoroba rero tariki ya 15 z'ukwa 11 2020 tubafitiye ikiganiro cyanyu mumenyereye ku cyumweru kiba ku cyumweru saa tatu n'igice saa za zipare ni Buruseli. Uyu munsi rero tubafitiye ikiganiro kifite ingingo enye. Ingingo ya mbere turareba ku kibazo cy'abarimu, tureba ukuntu Leta y'u Rwanda mu byiciro bishya imaze gukora bishyashya noneho umwarimu n'abandi bakozi ba Leta batoya bahembwa amafaranga makeya bashyizwe mu cyiciro cy'abakene. Turabireba mu kanya, ndetse ikiganiro cyacu uyu munsi twakize ngo mwarimu n'abandi bakozi ba Leta bahembwa makeya bashyizwe mu cyiciro cy'abakene. Turibaza rero icyo ibi bintu bishatse gusobanura. Ingingo ya kabiri, turareba ikibazo cy'amashuri yigenga arimo kwaka gutabaza leta kugira ngo iyi leta yahe nkunganire nka kuriya yabikoze mu bagenzi b'amabisi ikabarihira 30% kugira ngo nyine babishyure amabisi. Amashuri yigenga nayo arasaba inkunga ya leta kugira ngo agabanyirizwe ikibazo igiciro cy'amazi, igiciro cy'amashanyarazi ndetse n'igiciro cya internet, kuko urebye COVID yatumye ibiciro byiyongera kandi amashuri yigenga aravuga ko agowe cyane. Arasaba rero nayo inkunga leta. Turareba rero niba leta izafasha aya mashuri cyangwa se izayafunga, izareka agafungwa. Indi ngingo turi buganireho kandi nyishake, turareba ku ingingo ya gatatu, turareba ikibazo cy'ukuntu leta y'u Rwanda isa nkaho yabengutswe abantu barwanya cyangwa se batavuga n'ubutegetsi muri Tanzania. Muri aya matora ashize muri Tanzania, umuntu abona inkuru nyinshi cyane, ibinyamakuru byegamiye kuri leta ya Kagame byagiye byandika ku bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Magufuli, ukabona ko basa nkaho mbega bababengutswe. Wakurikizaho ku Rwanda rutigeze rwohereza ubutumwa bwo gushimira Magufuli ko yatsinze hari amatora, ukabona ko hashobora kuba harimo ikibazo gikomeye. Indi ngingo tuherukiraho ni ingingo ingingo irebana n'ukuntu ikinyamakuru cya Kagame kitwa Igihe Komu cyanditse kivuga ko ngo Ubugande bufite ikibazo cy'amakashi, ngo Ubugande burakennye, bufite ikibazo cy'amafaranga, ngo bukaba bwarakuyeho ibintu byinshi bwageneraga Ubugande, leta y'Ubugande yageneraga abakozi bayo. Angaha rero turi buhindukirane leta y'u Rwanda, tuyibaze impamvu, tuyibaze niba ibyo yakoze kwirukana abakozi no kugurisha ibigo bya leta byo byaba byerekana ko leta ifite amafaranga, leta y'u Rwanda ifite amafaranga. Turareba uwabamerewe nabi ari leta y'u Rwanda na leta y'Ubugande, ari uwirukana abakozi cyangwa se akagabanya abakozi akabirukana burundu n'ubagabanyiriza avantage bari bafite mu kazi kabo, turebe uwaba amerewe nabi. Reka rero tujye ku ngingo yacu ya mbere. Aha ni ikintu gishyashya muri ibi byiciro by'ubudehe bishyashya bije ngo babyise ngo ni ABCD, muzi ko kera bavuga ngo icyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, noneho ubwo bahinduye amazina twarabigaye cyane tuvuga ko ntacyo bivuze. Ariko ikintu nabonye gishyashya ni uko abarimu bashyizwe mu cyiciro cy'abakene. Ubundi umwarimu yari mu cyiciro cya gatatu, icyo cyiciro cya gatatu kikaba cyari icyiciro cy'abantu bifashije. Icyiciro cya mbere cyari cy'abantu bakennye cyane, bandi bari mu bukene bukabije, ikindi gihe kikaba bakene, noneho umwarimu akaba mu cyiciro cy'abantu bifashije. Nuko aha ngaha rero umuntu yavuga ko berekanye neza ko umwarimu yabaye mu bukene. Ikibazo gihari gikomeye ubu mbona ni ukugira ngo umukozi wa leta ahangaha ni amakuru twavanye ku rubuga rw'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ivuga ibyerekeye ibyiciro by'ubudehe bushyashya, aho bagaragaza ko abantu bahembwa hagati y'45 na 65 barezwa mu cyiciro cy'abakene. None rero ukibaza uti aba bantu bahembwa hagati y'ibihumbi 100 binjiza ku kwezi, binjiza hagati y'ibihumbi 45 hagati y'ibihumbi 45 na 65 ni bande babarizwamo? Ahangaha ushobora gusangamo abapolisi, ushobora gusangamo abarimu n'abandi bantu bakoze ba leta bahembwa amafaranga make cyane. Ahangaha rero akaba ari ikibazo ikibazo cyerekana ko leta ibyo yajyaga yirarira ibeshya ngo leta irakize, ntabwo aribyo. Ndabisobanura mu kanya. Mbibutse ko bavuga ko umuntu uhembwa ngo hejuru y'ibihumbi 600 ngo ari umuherwe wifashije, akaba ari uhembwa hagati y'ibihumbi 365 n'ibihumbi 600, noneho bariya bahembwa hagati y'ibihumbi 45 na 65 ngo bakitwa ngo ni abakene, niho abarimu bari. Abahembwa munsi ya 45 bakitwa ngo ni abakene, ngo ni abakene cyane. Ubwo hari n'abandi babandi mu cyiciro cya nyuma bita cya E, cyo bo ntabwo wabona ukuntu kerekana. Ubwo wenda n'abantu umuntu yavuga ko ari abantu batagira n'urwara rwo kwishima niko umuntu yabita niba abahembwa munsi y'ibihumbi 45 babita abakene cyane ubwo abandi bo muri e babandi babasaza bamugaye n'iki byose batindizana mba n'ukuva ko wenda umuntu yabita abantu batagira n'urwara rwo kwishima kikora cyo nta nubwo bahari ntabwo kuri iyo taburo batweretse nta nubwo bo bariho ariko nabo turi bubagarukeho ibi rero mbabwira impamvu bitangaje nuko ubundi bakora ibyiciro bya mbere by'ubudehe bari ba bidoze ku buryo abarimu babashyira mu cyiciro cyakindi bitango n'icy'abantu ngo baringaniye baringanishe bandi badakize ariko batanakinye urumva badakize cyane ariko batana icyiciro cya gatatu mbega icyiciro cyo hagati aya nacyo bari bagihaye ngo abantu ngira ngo na mu cyiciro bya mbere by'ubudehe biheruka ibi ngibi barimo kuvaho icyo cyiciro kirimo abantu umuntu yakwita ko ari class moyenne yo mu Rwanda abantu badakize kandi batanakinye cyari gifite kirimo abantu 53% b'abaturage b'u Rwanda 53% ubwo bakaba barabidoze mu buryo bashaka kwerekana ko igice kinini cy'abanyarwanda 53% badakize cyane kandi badakinye ubwo niyo class moyenne bari banagomba gukora bari muri naho bari bari usibye ko bagiye bana mu rwego rwo kugira ngo icyo cyiciro nyine kizamuke kigira abantu benshi cyane bagiye bashyiramo n'abantu bakinnyi cyane abandi barwaye amavunja n'ibiki byose twagiye tubona ba bantu bishogwe kwabona utarageraga inkweto akajya gushyingirwa yambaye kamambiri batese bite ko ati kandi mu cyiciro cya gatatu ubwo yarari mu cyiciro cya gatatu cy'abarimu n'abaprofeseri ba universite ukibaza ukuntu umuntu yageze mu cyiciro cya gatatu bikakuyobera rero bari bakibyimbije bashyiramo abantu benshi none umwarimu avuye muri icyo cyiciro umuntu yakwita kari class moyenne cy'abantu bifashije bamushyize mu cyiciro cy'abakene kuko we ahembwa hagati 45 na 65 umva ko ari mu byiciro bishyashya bashyizeho no bamushyize mu cyiciro cy'abakene ahangaha rero ni ikibazo gikomeye leta yiyubashye kubona ifata leta yiyubashye igaragaza ko abakozi bayo bo mu rwego rwo hasi bahembwa makeya ariko abantu bize bafite kontra za leta z'akazi ka leta zihoraho bize bafite diplome bakaba bari babarizwa mu cyiciro cy'abakene ni ikintu gishyashya gikomeye cyane numva ko leta zishobora guprotege n'abakozi bayo bagenda bagakena bakagwa mu byiciro by'ubukene usibye ko ahangaha ntabwo umuntu ya hari cyo yanenga leta y'u Rwanda kuri iki kibazo bari abarimo koko bari mu cyiciro cy'ubukene noneho babashyize mu cyiciro cyabo gikwiriye gikwiriye cyiciro cy'abakene kubera ko nsubiye inyuma gatoya muzi neza ko hari ibinyamakuru byinshi byagiye byandika ubukene abarimo barimo ndibuka hari ikitwa Eco d'Afrique cyanditse inkuru kivuga ko umwarimu wigisha primeri n'umugore we bigishana iyo ukwezi kurangiye bavuga bati iyo bitonze batatanze amafaranga menshi bahahisha amafaranga 120 kandi binjiza 73,000 ku kwezi noneho icyo kinyamakuru kitwa Eco d'Afrique kikavuga ko uwo muryango w'umwarimu n'umwarimu kazi donc bigisha bombi buri kwezi bagirane bajya mu negatifu 126 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi bajya muri negatifu donc bakoresha amafaranga menshi kurusha binjiza bakoresheje 120 ubwo ntabwo ari ubu ngubu ni étude ya kera imaze nk'imyaka hafi 8 ariko nta gihindu kurebye kuko ibiciro birazamuka kuko ibiciro bizamuka ntabwo ariko imishahara bari mizamuka icyo gihe berekanaga ko umwarimu rwose amafaranga yinjiza ari make cyane ugereranyije nayo atanga urumva rero ni umukene abo tukanibaza tuti umwarimu ukurikize nk'iyo nkuru yavuye aho kandi barabikarikiye neza berekana amafaranga umwarimu berekana amafaranga umwarimu ahembwa n'umugore we bakayapanga yose ayo yinjiza n'ayasohora buri kwezi ahaha bagasanga bombi buri kwezi bahomba bajya muri negatifu 126 bumva ko wenda buri wese wambara munsi negatifu 123 buri kwezi barangiza umwarimu bakamusaba kuzigama bakamusaba kujya ngo kujya muri ibintu byo kuzigama bakamusaba imisanzu bakajya gute kandi deja ajya muri negatifu buri kwezi ikindi hari abandi bavuze ko nabo bakoze ubushakashatsi basanga umwarimu amafaranga yinjiza ubuzunza ni sendika z'abakozi zisanga adashobora kumutunga ibyumweru 2 ndongo yamuhembye uyu munsi mu byumweru 2 aramutayariye neza yitonze adasesaguye amafaranga mu minsi 14 aba yarangiye umwarimu amafaranga yakaba yarangiye urumva ko umuntu ni umukene muri rusange bo none rero kibazo giteye ngo umuntu bagumye kubara mushyize mu kicuro cya cyabakene kuva kera ariko banze kubikora noneho ikibazo rero gihari no kureba leta y'u Rwanda muzi ko ifite imishinga y'ibitangaza ariko imishinga barajya ku kwezi barimo mu bintu by'amadrone bashaka kubaka centre nuclear bashaka kuza muri OECD bihugu byiza by'Iburayi bashaka kuba mambure wabyo ibintu bega by'ibitangaza ariko abakozi ba leta barabitwereka niba byikorera abakozi ba leta bahembwa hagati y'2025 n'2035 barimo barabarizwa mu kiciro cy'ubukene kandi muzi neza ko leta zose zo kwisi ziyubashya ariko zifite abantu bazitegeka bari seriye ibihugu biri leta ziba ziri byenjere bahemba abakozi bazo ku buryo babarinda kujya mu kiciro cy'ubukene akaba naho bahera batanga ibintu byita sosiyali urumva sosiyali kuko baravuga bati umukozi wa leta baramuhemba ahembwa make nibyo koko ariko ayo bamuhemba yose bagerageza ku buryo umukozi wa leta atazabarirwa mu kiciro cy'ubukene donc atazajya mu kiciro cy'ubukene nabandi bose bazaza wenda uzajya mu bushomeri n'undi uzajya wese bakamuhemba ku buryo mbega bamuvana mu kiciro cy'ubukene bakaba bamuzamura ariko biratangaje kubona leta yacu ifata abakozi bayo bize bafite diplome bafite kontra igihe cyose bakora akazi kayo ko kurekurira abana n'indi mirimo boya n'abapolisi barimo mu babare n'abandi babaganga boroheje barimo bakabarizwa mu kiciro cy'abakene ni ikintu giteye ubwoba none se leta irakora iki noneho irakora iki kugira ngo abakozi bayo be kubarizwa mu kiciro cy'ubukene hakurikiraho iki noneho irakoze kubitweretse ariko ntago bigomba kuguma gutya ntago bishoboka ko abantu bakorera leta babarizwa mu kiciro cy'abakene rero barongera imishahara biragenda bite ahangaha ni ugutegereza kureba icyo leta igomba gukora kugira ngo kozi bayo bo mu byiciro byo hasi mu bahembwa makeya batabarizwa mu kiciro umva ko ni ibintu biteye isoni bya bintu ya kwa kwirata kwa kwishongora kwa kwiyemera bajyaga bakora nta shingiro bigifite nta bisobanuro bafite byo kwishongora bashatse babireka bakareba hasi bakagenda bacurita umutwe kubera ko niba vrema leta ifite abakozi bayo bagenda babarizwa mu kiciro cy'abakene kandi ariyo ibivuga ikabafata ikabashyira mu kiciro cy'abakene nta leta irimo ntabwo bishoboka cyane ntabwo bishoboka ni ibintu bitumvikana angaha rero akaba ari ihurizo rikomeye biragenda bite umwarimu arabigenza ate nako leta nifite ikibazo cyo kugira ikikora kugira ngo abakozi bayo bave mu kiciro batagumye kubarizwa mu kiciro cy'abakene rero irabigenza ite irabongerera umushahara irabavanaho imisoro nabyo ni uburyo bushoboka kubavana ibaca imisoro kandi ikintu kinatangaje ni uko abo barimu ikintu kitabaho mu bindi bihugu udashobora gusanga nta kuntu umuntu ashobora kubabarizwa mu cyiciro cy'abakene ngo anasore ibyo ntibishoboka umuntu umusoresha ari uko yavuye mu cyiciro cy'abakene murabona mwarimu ahembwa 2,450 cyangwa 50 simbizi n'amafaranga make amadolari hafi 50 cyangwa 45 ariko amafaranga ye barayasoresha ubu ntabwo bibaho ntabwo umuntu waba umushyira mu cyiciro cy'abakene ngo nurangiza umusoresha ubwo byitwa kumukenesha kurushaho urumva ko ikintu cya mbere bagombye gukora aka kanya niba bo babonye ko muri stratification social bamaze gukora biriya byiciro byabo gusubiye ko abarimo n'ibinyoma byinshi ariko bamaze gukora biriya byiciro byabo bagasanga mwarimu agomba kubarizwa mu cyiciro cy'abakene ikintu cya mbere bagumye guhita bakora ni ukuvuga ko umushahara we ntabwo ari mwarimu wenyine n'abandi bakozi ba leta bose babarizwa muri kiriya cyiciro bahembwa munsi y'2,605 kubera ko bavuze ko abo bose babarizwa mu cyiciro cy'abakene kandi barahari benshi cyane abakozi ba leta bahembwa hagati na ku munsi y'2,605 ku kwezi abo bose bagombye guhita babasonera ikintu kitwa umusoro ku mushahara ako kanya bikabita birangira ubundi muzi ko mu Rwanda umuntu wese uhembwa 2,300 agomba gusorera umushahara urumva rero ko bari abantu bakora ibintu udashobora kwimajina umuntu abantu babashyira mu cyiciro cy'abakene barangiza bagasoresha imishahara yabo ibyo ntabwo biba nta hantu biba ubundi rero no kubongerera imishahara nabyo byari ngombwa ariko murabona konsekanse yo kugira leta itita ku bakozi itita ku baturage itita ku bubasha bwo guzibwa abaturage bayo twavugiye kenshi ko leta zabanjije za FPR kuba kuyu mwami kugera ku yahabya Imana zose zahoraga buri gihe uko ibiciro bizamutse ku masoko bagahita bongera umushahara bakongera umushahara izo leta zo ari za Kayibanda izambonye umutwaye za kugiye cy'umwami hose bahoraga bongera umushahara kugira ngo umushahara ugende n'ibiciro biri ku isoko none ko leta ya Kagame yanze gukora icyo kintu kuva mu myaka 2026 ishize yanze kongera imishahara uko ifaranga ritaye agaciro uko ibiciro ku masoko byongereye ngo nayo izamure imishahara y'abakozi bigezaho umukozi uhembwa na leta donc ibiciro byasize kure nuko umuntu yavuga ibiciro byaratumbagiye ku masoko bisiga kure imishahara akaba arizo mpamvu ubona abakozi ba leta bari aho mu cyiciro bitoya bahembwa inica nikize bakaba baguye mu cyiciro cy'ubukene umva rero ni ibintu iyi ni politique mbi ya FPR yo kutita kubasha buguzi bw'abaturage icyo ni ikintu cyumvikana ni ingaruka mbiga niko umuntu yabivuga ikintu umuntu yabona nuko hari ikibazo cy'ubusumbane bukabije kuko indumu ya kinyamakuru kitwa Eco d'Afrique cyarigeze kubivugaho muri 2011 2012 ariko n'ubu niko bikimeze mu Rwanda murabona abakozi ba leta aba ministre aba guverineri aba député abaki bose bahembwa amamiliyoni ugasanga umuntu umushahara we urakuba umwarimu inshuro 70 kandi bose ari abakozi ba leta noneho mukabona ko ugasanga umuntu amafaranga bamuha kuri telefone araruta umushahara wa mwarimu amafaranga muri leta imuha gusa yo kugira ngo telefone mu kwezi ugasanga aruta umushahara wa mwarimu none dufite abakozi bahembwa amafaranga cyane bahembwa amamiliyoni 5 ryose miliyoni 2 miliyoni 2500 amafaranga arenga miliyoni 2 umwarimu ahembwa 50,000 none dufite tubonye abandi bakozi ba leta bari mu cyiciro cy'ubukene banyereye bakagwa mu cyiciro cy'ubukene kubera kutabitaho kubaha intica nikize ikindi cyiciro cy'abakozi ba leta gihembwa amafaranga ishyano ryose za amamiliyoni n'amamiliyoni murumva rero ko ahangaha harimo ikintu umuntu yakwita ubusumbane bukabije mu mishahara y'abakozi ba leta ntabwo ibintu byari bikwiye kubera ko leta zabanjije iza FPR imishahara tubyibutse yabaga hari ukuntu igiye kwegerana ugasanga umushahara wa perezida utarutuwa mwarimu cyane umushahara wa depute utarutuwa mwarimu cyane bijya kwegerana akaba nazo mpamvu nyine wabonaga abarimu badashobora kugwa mu cyiciro cy'abakene ariko ubu ngubu birabaye kandi impamvu murazumva murumva rero ko abanyarwandakazi murabona ko ubutegetsi dufite nta butegetsi burimo ni ubutegetsi butitaye ku baturage butitaye kubasha buguzi bw'abaturage noneho bigize ingaruka no zigaragara ku mugaragaro aho abakozi bato ba leta abarimu wenda abapolisi n'abandi bakozi bahembwa makeya babarizwa mu cyiciro cy'abakene ni ibintu rero byo kurwanya dukeneye indi leta ifite indi politike yindi y'ubukungu politike yashobora gusaranganya ibyiza by'igihugu kugira ku buryo wenda imishahara y'abakozi ba leta cyane cyane abakozi ba leta imishahara nibura yegerane abantu bo kuruta imishahara ye kurutana ku buryo bamwe usanga ari abaherwe abandi babarizwa mu cyiciro cy'abakene ni ibintu rero hari ibintu bigomba guhinduka byinshi muri kiriya gihugu kandi ibintu ndabizeza ko ibintu byashobora kugerwaho FPR igifite ubutegetsi igitegeka kiriya gihugu ntabwo bizakunda twabonye impamvu leta ya FPR idashaka gushyiraho umushahara fatizo kandi umushahara fatizo ni ingenzi twarazisobanuye tusobanura ko ari ngo bashaka gukenesha ngo bashaka ko ngo abakozi bo mu Rwanda bahembwa make cyane make yashoboka kugira ngo abashoramari bo hanze ngo baze bakurikiye imishahara mito yo mu Rwanda ikindi ngo ni ukugira ngo ifaranga ridata agaciro ariko ibyo byose murabona ko politiki yabo nta kigenda reka nze ndebe niba hari umuntu waje mu kiganiro mbo ingingo yacu ya kabiri umunsi urakora ikiganiro gito cyane mbo ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo cya
ariko Edouard ni sawa se ndagukurikiye kandi iyi topic urimo kuvuga ni topic nziza sinzi wenda niba wasubira inyuma ugasobanura teza abantu kino kiganiro kuko urabona muri planning cyangwa mu by'u Rwanda ruba ruvuga ruteganya ubu ruvuga yuko rurimo kwerekeza muri 2050. Uribuka bavuga ko vision 2020 izasiga abanyarwanda bavuye mu bukene cyangwa abanyarwanda babasha no kwite kuba bariteje imbere. Aha niho wenda nkurikije kurimo kutwereka kino kintu kirebana n'ubukene ko ubundi umwarimu atarakwiye kuba ari n'umukene, wavuze n'abandi bantu bari mu byiciro nk'ibi ngibi umubare bigaragara ko wazamutse kuruta uko byari biteye, ariko urabona ko leta irabyirengagiza ahubwo yo irirebera ngo 2050. Uribuka ibipindi bya Claver Gatete, uribuka ibipindi bya Kagame ku Rwanda ruzarutera 2020. Vision 2020 rero bavuga ko umunyarwanda azaba yaravuye mu bukene, tuzaba dufite dufite igiciro kinini cy'abanyarwanda bitunze cyangwa babayeho neza. Ndakeka wenda ahangaha wakongera ugasubira inyuma ko sinzi imibare ufite uko imeza, ariko iki kintu giteye ubwoba mwana uko ari ukivuze, kandi FPR ntabwo ishaka kuzagihindura. Nako kanagira ngo nongere kuko numvise abisobanuye neza, ariko iyo usubiye amaso inyuma ugasanga abo bari muri programme ngo zijya muri 2050 kandi n'abakene bakomeje kwiyongera, urabona kugira ngo babikemure ahubwo bararushaho kugenda bakenesha abanyarwanda. Bwana Kabagema,
urakoze Serge. Donc niho ikibazo kiri nyine, ubundi uko imyaka igenda yituma ukurikije gahunda bagenda badukorera, ubundi abanyarwanda benshi bagombye kugenda baboroherwa bakagenda bajya mu cyiciro cya classe moyenne, cyiciro cy'abantu bifashije. Ariko urabona ahubwo n'abantu bitwaga ko bifashije none bari kugenda banyerera basubira inyuma bajya mu cyiciro cy'abakene, kuko mbabwiye neza ko mu byiciro by'ubudehe by'ubushize abarimu bari mu cyiciro cy'abantu bifashije, none ubu ngubu barabatwereka mu cyiciro cy'abakene. Angana ikibazo gikora bose mu cyiciro cy'abantu bifashije hasigaye munde, niba abantu abarimu n'abandi bantu bahemwe amafaranga make ageze kuri 635 atarenze 635 babarizwa mu bakene muri kiriya cyiciro hasigaye munde, gahunda zabo se nizihe? None gahunda zabo nizihe niba abantu bagombye ubundi bari abantu batwereka nibo bagombye kubarizwa muri classe moyenne, iki cyiciro cy'abantu bifashije ko n'abantu bahembwa bafite kontra zihoraho z'akazi bagombye kubarizwa muri classe moyenne, bagombye kubarizwa muri classe moyenne, none ahubwo barabarizwa muri mu cyiciro cy'abakene. Ibyo ngibyo nibo babyikoreye ntagaze tubikora, ariko kandi bakaba bafite n'ukuri koko kuri bari abantu, kuko urigeranyije n'ibiciro biri ku masoko n'amafaranga bahembwa, nibyo koko bari mu cyiciro cy'abakene. Kandi na y'amafaranga y'amadolari wa murongo y'amafaranga banki mondo yara bavuga ngo umuntu utinjiza idolari rimwe n'ibice 90 ku munsi ngo abari mu cyiciro abari munsi y'umurongo w'ubukene, mwarimu nawe ntago yinjiza idolari rimwe n'ibice 90 ku munsi, ngo bivuga ko umwarimu nawe ari munsi y'umurongo w'ubukene. Ibyo ngibyo umuntu agomba kubibona, no kuva kera baratubeshyaga ngo umwarimu ari mu cyiciro ngo cyifashije, ariko ukurikije icyo gipimo cya Banki Mondiali kivuga ko umuntu utinjiza idolari rimwe na 90 ku munsi aba ari mu cyiciro cy'ubukene, mwarimu nawe ari mu cyiciro cy'ubukene. Ibyo ni ibintu byumvikana. Rero ahangaha ni ibibazo bikomeye, bahora batubeshya ngo bagabanyije ubukene ariko na abantu bagomye kuba batabazwa n'umukene bahindutse abakene. Ubu dutegereze, barimo gukora ibyiciro bishyashya, dutegereze turebe imibare y'abantu bazaba bari mu byiciro by'ubukene bira byiciro birangira. Nababwiye ko ngwenda nsubiye inyuma gatoya bira byiciro bavuga ngo by'ubukene, bira byiciro by'ubudehe barimo gukora, nta kindi kintu bigamije n'ugu teknika imibare bakatwereka ko u Rwanda rwagabanyije umubare w'abakene, nta ndo objective. Ntimuzashake bivuga ngo baturage ngo bazajya kubyikorera ngo bamanike amazina hariya, ibyo bintu ntimukabyiteho. Mwe muzari resultat finale nuko Shyaka Professor Shyaka na azajya kuri televiziyo akatubwira twabonya imibare ko mu cyiciro cya mbere harimo mu cyiciro cya A harimo abantu bangana gutya, cya B abangana gutya, cya C abangana gutya, cya D abantu bangana gutya gutya, noneho bakagusha ku mubare w'abagize ibyo byiciro by'ubudehe bishyashya, noneho bashaka kutwereka yuko ubukene bwagabanutse, abakene bagabanutse. Ariko ngewe mfite amashyushyu kuzara uko bizagenda, niba mwarimu nawe agiye mu cyiciro cy'abakene abaturage basanzwe bizagenda bite? Abaturage basanzwe babahinzi baborozi bizagenda bite niba mwarimu nabandi bantu bakoze ba leta ba wenda ba polisi abasirikare batoya nabandi bose bakora imirimo ya leta yoroheje babarizwa mu kicuro cy'ubukene abaturage basanzwe bizagenda bite tuzagira abakene bangahe bazabara abakene benshi ikindi nari nibagiye kubabwira nuko hariya ari ikiciro cya nyuma cyakindi banze guha izina twakise ngo n'abantu batagira n'urwara rwo kwishima urebye ukuntu babavuga urebye ukuntu babavuga kandi bitangira ibiciro bavuga ko ari bo bantu bazafashwa bakabasobanura ko ngo ari abantu reka nshake iyo ntuza yabo ngo ari abantu ngo kandi mbishake ngo ba ngo ba ngo bafite uburwayi bwo mu mutwe abantu babasaza bo ngo nabantu ngo abantu barwaye abantu babasaza ngo batunze imiryango ngo bakiri batoya ngo donc umuntu warongo yakiri mutoya ari umunyeshuri donc uri umuneri ukaba ufite urugo uri umunyeshuri ukaba ufite urugo ukiri umunyeshuri abantu barengeje imyaka 35 abantu ngo bamugaye abantu bafite ubumuga abo nibo bashyize muri icyo cyiciro cya e cya nyuma abo n'abantu batindiza namba leta ikavuga ngo nibo izafasha ariko mufate iyo mibare mwitonde ubundi mu cyiciro cya mbere bavuga ko abantu ngo bari mu bukene bukabije bafashwa na leta abandi leta igura mitiweli ikabafasha kuri buri kantu bari abantu 1,500,000 noneho barazamutse bagera kuri 1,900,000 wenda bishobora kuba byaratewe na covid ariko antuka ibyo nabonye muri budget ya leta muri finance bavuga ko bazarihira mitiweli abantu 1,900,000 bakabatangaho miliyari 5 na 1,700,000 ubwo niba buri wese bamutangira 3,000 ubwo ni ukuvuga ko ari abantu 1,100,000 bo noneho ufate kriteri cyashya bashaka nababwiye ko intuza ebyiri zishoboka impamvu ebyiri zishoboka zo byiciro by'ubudehe ari ukugabanya umubare wabo leta ifasha amemuta ukaba unagabanyije umubare w'abakene leta ikiratira amahanga yuko yagabanyije umubare w'abakene kandi nanone ikabonye umubare w'abantu bakeya wo gufasha cya cyiciro cya nyuma rero ubona ko bari kugitubya nkana kubera ko niba ubungubu leta ifasha abantu 1,900,000 ibarihira mitiweli ubona abantu twakwita ko ari abantu bari mu bukene bukabije ugereranyije bari abantu bari kutubwira mu cyiciro cya E ngo kizafashwa na leta ntushobora kubona abantu 1,900,000 kubera ko fata abantu barengeje imyaka 35 mu Rwanda n'abantu 4% n'abantu bake cyane 180,000 ubwo ngubwo ufate abantu barongoye bari munsi y'imyaka 18 ufate abantu barongoye ari abanyeshuri abone abantu bake cyane abantu barongoye ari abanyeshuri ufate abantu bafite ingo bafite uburwayi bwo mu mutwe n'ubundi bumuga abo bantu ntago bazagera kuri 1,900,000 wumva rero ko ahangaha urabona ko ni icyiciro bashaka gutubya nkana bakagira kriteri zindi kugira ngo abantu bake cyane muri icyo cyiciro cy'abantu bitwa ngo bafite ubumuga nako ngo bazafashwa na leta bari mu bukene bukabije cyangwa se batagira urwara rwo kwishima niko umuntu yavuga ariko urebye kriteri bakoresha kugira ngo iyi groupe bayikorere ntabwo ntishobora no kugera ku bantu 1,500,000 umva ko leta yafashaga abantu bageze kuri 1,100,000 ariko noneho irimo gushaka kriteri zazuzuzwa n'abantu bake cyane ku buryo uzasigara wenda bazabonamo nk'abantu 1,500,000-1,600,000 cyangwa 1,550,000 nibo bazasigara bafashwa na leta kandi ubundi yafashaga abantu 1,100,000 ikiciro cya ewe urabona ko rero leta ifite ukuntu idoda ibintu byayo mu buryo butangaje ibyo Serge yarambwiye nibyo bya bintu bya vision 50,050 ntabwo bizakunda kubera ko ibintu ntibigende biba byiza kurushaho bigenda biba bibi kurushaho aho n'abakozi ba leta noneho basigaye bajya mu cyiciro cy'ubukene Serge niba hari indi jambo ufite kiri gitekerezo kuri iyi ngingo wagitanga bo rekanze rero tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo reka nzimba shaki ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo cy'amashuri ngo arimo kwaka ibyo bita nkunganire ni n'amafaranga leta wenda yafasha amashuri mu kugura internet mu kugura amazi mu kugura iki ariko aha ngaha baravuga nkunganire mu byerekeye internet mwabonye ko twibukiranye ko leta yatse miliyoni 600 z'amadolari yo kurwanya yo guhangana ni ningaruka zatewe na COVID ku bukungu bw'u Rwanda. Mwabonye ko ejo bundi bafata abantu ngo bagenda mu mabisi ari amabisi kwa Bakagame bakajya ngo babishyura 30%. Ngo namabisi yabo birumvikana. Bo hangaha amafaranga menshi muziko bakize mu mahoteli. Ibyo birumvikana. Amahoteli ariko nayo nayabo. None hari cyo hangaha kigaragara muzi neza ko babwiye amashuri yigenga amashuri muri rusange ngo ntagomba kwirukana abana nubwo abana bazabura amafaranga ngo ntibagomba kubirukana. Barababujije. Kandi ntibagomba no babuje no kongera Minerval. Icyo ni ikibazo ibyo ni ibintu bibiri. Ntugomba kwirukana abana, ntugomba no kongera Minerval. Ariko amashuri yigenga hari ibintu biyabangamiye. Wende n'amashuri ya leta yo leta byo wende ifite kuri za byifatamo. Aya mashuri ya leta na yigenga arategekwa kubaka ubukarabiro na bya bintu bya kandagira ukarabe ibyo ngibyo ni ibintu bizabaza amazi menshi kuko niba ufite abana mu kigo cyawe higa abana igihumbi bose bagomba gukaraba kenshi uko binjiye mu ishuri bagakaraba bagasohoka bajya muri kereza bakongeye kwinjira bagakaraba n'iki byose urumva ibyo bigo bizatanga amafaranga menshi ku mazi kandi mbibutse ko muri iki gihe cya COVID igiciro cy'amazi cyariyongereye nari nacyo kintu gituma abantu bavuga bati iya leta ikurite leta ikurite izi neza yuko kubera COVID abantu bakenye ariko yarangiza ikongera igiciro cy'amazi kandi amazi nayayo ishatse yagabanyura urumva ko igiciro cyariyongereye kandi aya mashuri azatanga amafaranga menshi ku mazi kubera bira bintu byo gukaraba kubera COVID urumva ko icyo ni ikibazo cya mbere kizatuma amashuri atanga amafaranga menshi amashanyarazi nayo bayongereye igiciro kiri cyumvikana none cyo hajemo ikibazo cya internet ikibazo cya internet baravuga bati amashuri menshi agomba kuzigisha mu buryo bw'ikoranabuhanga abana bakajya biga bakoresha internet wenda bibereye iwabo aho bazashoboka ariko benshi nabonye bavuga 90% cyane cyane amashuri makuru za university niko bizagenda 90% abana bazajya biga bari abanyeshuri biga bari iwabo mu buryo bw'ikoranabuhanga bizabaza ko gukoresha internet nyinshi harimo amashuri yavuga ko ishuri ryavuga ko niba ari inesi bavuga bati dutanga kwezi dutanga miliyoni 5 miliyoni 5 zo kuriha internet bati ubwo ni miliyoni 50 ku mwaka umva ko iyo ni depenses zindi zitigeze ziteganywa ariko zatewe na COVID ni depenses zindi ishuri donc ishuri rigomba gukora andi amafaranga rigomba gusohora atarateganijwe atewe na COVID ku kibazo cya internet ndo bavuga ati rero leta yari kwikutwunganira kugira ngo tubone kuri internet badufashe kwishyura internet nka kuriya bafashije bari abantu bagenda mu mabisi bakabishyurira igice abangabo banavuga ngo n'abahinzi ngo bafashe kwishyura ifumbire bati natwe nimudufashe kwishyura internet kuko ni ikibazo gikomeye ahangaha rero umuntu akibaza niba leta ibi bintu izabikora mbibutse ko ntarakomeza mbibutse ko hari n'ikibazo cy'ibiribwa byahenze ku masoko kubera COVID 19 usibye ko no mu Rwanda ibiciro by'ibiribwa bihora bizamuka ariko muri gihe cya COVID byarahenze kurushaho kubera impaka irafunze n'ibiki byose bo ahangaha n'ibibazo by'ibiribwa byarahenze kandi amashuri agomba kugaburira abana no kuvuga ngo nabwo bazasohora amafaranga menshi ku biribwa kandi leta yabwiye iti mutakongera Minerval mutagira umwana mwirukana ahangaha ni ihurizo rikomeye ku mashuri yigenga bizagenda bite leta se iza irabigenza gute irayafasha ku muri ibi bibazo muri ibibazo by'amazi ikintu umuntu yavuga nuko amashuri Rwanda ruyafata nka hari business isanzwe kuko waba uruganda rukora amapine uruganda rukora sepa rukora ibyuma rugize gute cyangwa uruganda rubaza amashuri nabo bayafata nk'izo nganda zindi nuko ko igiciro cy'amazi kireba izo nganda kireba n'ibigo by'amashuri ibyo bigo wenda bikora indi mirimo ariko ntago byari bikwiye kubera ko ari amashuri akora ibibazo akora yigisha abana b'igihugu urumva afite akamaro gakomeye cyane ku buryo umuntu aramutse afunze uruganda rwe rwenda rubaza we yahomba wenyine ariko uramutse ufunze ishuri igihugu cyose cyabihomberamo urumva rero ko biratangaje kubona amashuri bayaha tarifu y'amazi wenda n'amashanyarazi kimwe n'izindi nganda zose zibaza izisudira izigira gute none ugasanga rero amashuri araremerewe icyo ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yavuga nuko ama leta ya Kagame bigaragara ko amashuri yigenga itakiyashaka ishaka ko amwe namwe afunga ishaka ko amenshi afunga urebye kondisiyo yagiye bashyiriraho mu buryo bw'amafaranga ati mwe mugomba kuba mufite amafaranga na gutya mu ikote mugomba kufita amafaranga menshi adahuye na adafite ahuye na minerivare mugomba kwerekana amafaranga yo kuri y'imishahara y'abarimu imyaka itatu yose mugahita muyerekana adafite ahuye na za minerivare abana batanga urumva ko ni ibintu bitoroshye ari amashuri ari gutaka ariko ntabwo mbona ko leta izagira icyo yamarira bikaba ari ibintu by'agahoma munwa kubona leta ifata ziriya nguzanyo yafashe kugira ngo ihangane n'ibibazo bya covid ikayashyira mu mahoteli yabo ikayashyira mu mabisi yabo none abana amashuri akaba aviriyemo aho ngaho kandi amashuri arerera abana b'igihugu afite akamaro gakomeye ni ibintu biteye ubwoba binerekana ko ibintu by'ingenzi bireba igihugu Kagame ntabwo abyitayeho we abayitaye kuri business ze gusa ariko ibintu bireba igihugu bifitiye akamaro abantu benshi we ntabwo ajya birebaho kuko ntabwo mbona ukuntu wajya gushyira amafaranga muri hoteli utayashyira mu mashuri hoteli ishobora gufunga ariko se ishuri rifunze byagenda bite angaho hari ikibazo gikomeye muzi neza ko hari abarimu babuze ibiribwa amashuri yigenga amaze gufunga muzi ko Kagame yabimye ibiryo bigeze kubeshya ngo bazaha ibiryo ariko barategeje baraheba ikintu bakoze barabwiye ngo nimugiye gufata ngo mugiye muri za sako ngo mushake keredi ngo muzabe muzishyura aho kumva nta bufasha uba bahaye kandi iyo keredi bari kujya kuyaka kuri to ku mafaranga n'ubundi bari batuye bayakira kuri 13% nk'aho nka mbere ya covid urumva ko nta avantage n'imwe Kagame aha abantu bari mu kaga kandi mbona batazi no gutandukanya ibintu bifitiye inyungu akamaro igihugu n'ibitagifitiye inyungu ari amahoteli bashyizeho amafaranga menshi cyane kimwe cya kabiri cyari amafaranga bafashe cya miliyari 200 bari bafashe bahise bajugunya amahoteli ayo mahoteli n'ubungu sindizera nibwo hashize amezi atandatu sindizera ko hari umukiriya yari yabona aracyafunze kandi amafaranga bashyize muri ayo mahoteli urumva ariko ni ikibazo gikomeye cyane amashuri ubundi bagombye kuyagoboka kubera ko arerera igihugu niyo nubwo yaba yitwa ngo n'amashuri prive amashuri arerera igihugu bagombye kuyitaho bakagabanyiriza ibiciro by'amazi bakagabanyiriza imisoro bakagabanyiriza mbega dog imisoro ku mazi ku mashanyarazi no kuri internet mbega bakayafasha kugira ngo abashe kuzuza inshingano zayo kubera ko arerera igihugu ari mu burezi ntabwo akwiye gufatwa nk'izindi nganda zicuruza cyangwa se inganda zibaza cyangwa se zisudira ntabwo ari byo rwose ibyo bintu ntabwo ari byo bo reka ingingo mbe nyirekeye aha
usanga abantu bamwe biyumvisha ko leta ari igomba gukora byose ku myigire y'abana ni imyumvire y'ababyeyi ikiri inyuma mu kugira ngo bafashe ishuri kugira ngo bari abana babone ifunguro rya saa sita
ikiri nuko hari ababyeyi bishyiramo ngo leta iraturihira leta yavuze ko kwiga ari ubuntu yiba iyo myumvire yahindukaga
ugasanga ababyeyi bohereje abana ku ishuri na leta tukavuga yuko umwana leta imugaburira kandi twatanze uruhare rw'amafaranga 56 ku munsi 56 wasanga barya 200 ubwo ni ukuvuga ngo ni nk'aho twamugaburiye umunsi umwe mu minsi itanu iyo minsi ine umubyeyi ntamenye ko ari uruhare rwe noneho ugasanga umwana utariye tumubajije tubibajije direkiteri w'ishuri aya mabwiriza ntagaragaze ngo ese umwana utatanze rwa ruhare rwe bigenda bite
numvaga byogaburira umwana ku ishuri niba nibazaga rero badashobora kujya muri politiki cyangwa mu mabwiriza cyangwa mu bundi buryo kuko uwo mwana ibikenewe mu myigire ye ntekereza ko n'ibyo kurya byaba birimo ahubwo politiki cyangwa amabwiriza cyangwa iteka bikagena ibyo byose
ariko kubera ingorane byagiye bitera kandi tuzi neza ko itegeko rigomba gusubiza ibibazo byabayeho bikarangira uruhare rw'umubyeyi kugaburira abana ku ishuri rigomba kugaragara
kuko iyo uvuze gutanga umusanzu hahita hazamo na cya kindi cyo kuvuga ngo kwiga ni ubuntu ugasanga ababyeyi babifashe nk'aho ari ukubaka ikiguzi cy'uburezi kandi atari ko bimeze ubundi twari twifuje ko byagaragara kugira ngo wa mubyeyi yumve ko afite izo nshingano ariko kuko nta hantu byagaragaraga byatumaga umubyeyi atumva ko izo nshingano zifite niyo mpamvu twari twifuje ko bijya mu itegeko ariko ahangaha impamvu twabyinjiyemo ni uko bifite n'ikindi bikemura buriya tureba tuvuga kugaburira umwana ku ishuri ariko bijya gutekerezwaho hari hagaragaye ikibazo cya drop out noneho hakorwa na pilot mu mashuri amwe n'amwe iyi gahunda yakurikijwe ukabona ko ikigero cy'abana bata ishuri cyagiye kigabanuka.
Murakoze Serge kudushyiraho iyo audio. Ahangaha leta irimo kwigiza nkana kubera ko irashaka gukora umutwaro kuwukorera ababyeyi ariko nayo ubwayo ntakikora. Iyo bavuga ngo leta ivuga ngo leta itanga ku mwana wo mu Rwanda umwana w'umunyeshuri ikamutanga amafaranga 56 ku munsi yo kurya amafaranga 56 ku munsi umuneke umwe gura amafaranga 100 ubwo se umva ko aya mafaranga yamutunga ntabwo bishoboka. Umva rero ko ni ikibazo gikomeye wenda leta irakora nkaho ababyeyi banga gutanga amafaranga bayafite wagira ngo ibarusha imuhwe ku bana babo. Ibi kibazo twakizanye kera twerekana ko hashize nk'imyaka 5 twerekana ukuntu abana hari ikiganiro twatanze twerekana ikibazo cyo kibiryo kifunguro rya saa sita mu mashuri twerekana ko abana benshi bata ishuri kubera gusonza kuko bamwe bararyaga abandi ntibarye bamwe abafite ababashije kuriha bakarya saa sita utarishye ntabashe kurya bagasubira mu ishuri bamwe bari kwayura bashonje abandi bariye ugasanga harimo akarengane gakomeye. Ndetse mbibutse ko hari nk'ahantu ngo umwarimu bamwe baryaga abandi babarebera mu madirishya bamwe abarishye abiwabo bafite amafaranga babaha amafaranga yo kurihira ibiryo bya saa sita bakajya muri refektuwari cyangwa se mu mashuri bakicara bakarya abandi barimo kubarebera mu madirishya. Noneho ngo basubira mu ishuri nyuma ya saa sita bamwe bakaba barimo kwayura ndetse ari ngo uwabwiye mwarimu mwarimu amubajije ikibazo aramubwira ati ariko ati mwarimu ati mbabarira nyine ndashonje baza abariye saa sita njye ntabwo nariye nta mbaraga mfite ati baza ngo baza abariye saa sita urumva icyo ngicyo mucyumve neza. Ntabwo rero kubona abana bamwe batarya saa sita ntabwo ari ukuvuga ko ababyeyi bafite amafaranga bakaba barayimanye ibyo ntabwo bishoboka. Urebye ibibazo by'ibiribwa mu Rwanda ni ibibazo bikomeye mu miryango leta nibanze irebe umubare w'abantu bagwingiye mu Rwanda uko ungana abana bagwingiye ntabwo bari abana 38 n'ibice 2% bagwingiye mu Rwanda ni ukuvuga ko mu miryango yabo nta biryo bihari. Rero niba abana bagiye ku ishuri batariye ndako badafite amafaranga yo kuriha ibiryo bya saa sita ntabwo ari ukubera ko ababyeyi bafite amafaranga bakaba baranze kuyatanga. Ikindi na leta nayo ubwayo nibanze yisuzume niba leta itanga amafaranga 56 kuri buri mwana ifite impamvu kuki zidatanga 100 cyangwa itanga 200 kuri buri mwana nuvuga ko nta mafaranga ifite niba nta mafaranga ifite nabyo nayo bafite aho ngaho ni ikibazo cyagombye kumvikana. Aha ngaha rero ndabona niba bigira itegeko ngo abana bose bagomba kuzana amafaranga harimo abana bazava mu ishuri icyo ni ikibazo cyumvikana. Ikindi kigiye gusa n'iki ngiki nuko muzi neza ko hari ikintu kitwa ngo agahimbaza munsi ka mwarimu nako kari itegeko bwa mbere noneho kandi muzi neza ko kirukanishije abarimu benshi hari inkuru niba ari ya BBC niba ari ya ijwi rya Amerika mbabare ko yigeze kunyuraho batubwira ko mu Rwanda hari abana 1,330 ingahe bari 330 hari bataye ishuri kubera kubura agahimbaza munsi ka mwarimu kubera kubura agahimbaza ya munsi ka mwarimu. Ntabwo rukura ko abaturage bari bafite kugahimbaza ya musika mwarimu bakanga kugatanga kugeza abana babo kugeza igihe abana babo birukanirwa oya nuvuga ko batari bayafite. Urumva rero naha ngaha ni ikindi kibazo niba bagiye gushyiraho aya mafaranga yo kurya saa sita bakagira itegeko ubwo nuvuga ko harimo abana bamwe batazagaruka mu ishuri bazarita nkuko kare agahimbaza muti nabwo harimo abayabuze bakava mu ishuri kandi abo bizagiraho ingaruka n'abana babakene ibyo ni ibintu byumvikana. Umva rero ko leta ahubwo yagombye kwibaza ikareba ari amafaranga 56 batanga afite akamaro hari akamaro afite ukurikije uko ibiribwa ibiciro by'ibiribwa bihagaze mu Rwanda ahubwo naho ngaho yagombye gutekereza kavuga iti ari amafaranga tugomba kuyongera bo bafite ibindi bintu barimo bya basinzi ukuntu babyita byamo iba ari monesho sinzi ukuntu babyita biriya bintu bya luxe kubona Perezida Kagame ejo bundi nabonaga mu nteko bavuga ngo bashyizeho ngo itegeko ngo byerekeye ngo ibintu bya nuclear u Rwanda rugiye dushaka kubaka ibintu bya nuclear baratanga amafaranga 56 ku mwana ariko bashaka gutanga amamiliyari n'amamiliyari yo kubaka ibintu bya nuclear nabyo bizaza kurimbura abantu murumva ko ni ikibazo gikomeye na niriya mishinga yindi bagiye bakora ese ubundi wasobanura gute ko umwana w'igihugu umwe amafaranga 56 ku munsi umugaburira amafaranga adashobora kugura umuneke ku munsi umwana leta wowe akaba ari umwe amafaranga adashobora kugura umuneke ku munsi warangiza ugafata miliyoni 40 z'amadolari ukajya kuyatanga muri arsenal ibyo bintu wabisobanura gute n'indi mishinga myinshi ihombye igihugu bagenda bakora urumva ko leta ifite ibibazo bikomeye cyane leta yacu yerekana ko nkaho ari igihugu gikomeye gifite imishinga ikomeye runaka gishaka kujya mu rwego mpuzamahanga gusumba ibindi bihugu ariko wamanuka hasi ukajya muri utwo tuntu tw'uducogocogo nk'utwo ngutwo ugasanga ahubwo leta yacu nta kigenda iri inyuma ya leta zindi zishobora kubaho kubera ko mujye mu bindi bihugu bikennye bisanzwe byo muri Afurika nta hantu ushobora gusanga igihugu gitanga ku umwana umunyeshuri bamutanga amafaranga na kuriya amafaranga make kuriya ntabwo bishoboka ibindi bihugu byabyubashye bazi ko bagomba kwita ku banyagihugu mbere yo kujya gufata iyo mishinga y'ibitangaza kwerekana ku isi ko ari ibitangaza bari abantu b'abanyamahanga barimo kuzana ngo baze gutegeka amabanki n'ibyo byose bazabaye amamiliyoni abantu nibayumva nimumenya amafaranga bazahemba bari abantu bari abo muri za Cote d'Ivoire nayo bose bazanye muzarya ibinini azaba ari amafaranga menshi cyane ku buryo uzayumva ugahita wikubita hasi ukubita hasi ukarambarara kubera ko azaba ari menshi cyane ariko reba abana b'abanyarwanda barimo kubagaburira bakoresheje amafaranga 56 ku munsi amafaranga igitunguru kimwe mu Rwanda kigura amafaranga 50 igitunguru kimwe kigura amafaranga 50 leta igafata amafaranga yagura igitunguru kimwe akaba ariyo ijya gutungisha umwana kandi muzi ko abana bari mu mashuri bari abana basore barya ibiryo byinshi kubera ko barimo kubyiruka bakura vuba vuba ariko bakabatungisha amafaranga yagura igitunguru kimwe ku munsi tubanura rero iyo ni leta bwo kuki bo reka ndekera aho ngaho ni ibintu biteye isoni gusa hari n'ahantu muri ibyo dushyiraho tuvuga icyo kiganiro kibyerekeye ikibazo cy'ibiribwa gituma abana bata ishuri kubera nyine ko bamwe baba bakinnyi batabona amafaranga yo kurya saa sita hari aho batwerekaga mwarimu nawe ko ajya mu ishuri yayura inzara yaramwishe kubera ko berekanaga ko umushahara wa mwarimu utamwemerera kuba yarya ibiryo bya saa sita kuba bavuga ati aramutse yipirimizwe na mwarimu udataha imuhira akaba yakwipirimeta kuba yajya wenda ahantu muri resitora akaba yarya saa sita umushahara wazashirira mu biryo bya saa sita rero mwarimu akemera ntarye saa sita noneho kajya muri nyuma ya saa sita nawe akajya kwigisha arimo kwayura inzara yamwishe kubera ko amafaranga ya leta imuhemba ntamwemerera kuba yafata rupa ya saa sita aho ngaho mwumve ko ari ibintu bikomeye cyane hari ahantu harimo ibibazo bikomeye cyane reka rero tujye ku ngingo yacu ya gatatu ingingo yacu ya gatatu turareba ikibazo cy'ukuntu ikinyamakuru cya leta ya Kagame ikinyamakuru kitwa Igihekomu cyanditse inkuru ivuga ngo leta ya Uganda yahombye ngo yabuze amafaranga ngo kugeza igihe abari duheraho ngo ni ingingo ya kane ngo leta ya Uganda ingingo ya kane ya gatatu turaherutsa ngo ikinyamakuru Igihekomu cyanditse kivuga ko leta ngo ya Uganda ngo amafaranga yayibanye make cyane ngo ku buryo ngo byinshi mu byo abakozi bajyaga babona ngo ba leta bihagaritse bakavuga amafaranga y'ingendo amafaranga za misiyo amafaranga yo kurya saa sita ni n'igitangaza kubona leta ya Uganda itanga nibura abakozi bayo baha amafaranga yo kurya saa sita mbega amafaranga menshi barahagarika ubwo rero leta wasanga bunaga isa nkaho irimo kwishima ku Bugande murabizi ko batabanye neza donc bari nk'uko bakwena kwa yuko ngo amafaranga yabashiranye umuntu agakeka ko wenda ari ibibazo ekonomike byateye kubera COVID-19 byageze ku isi yose ariko umuntu akanibaza niba leta ivuga ko leta y'u Rwanda ivuga ko ikinyamakuru cya leta y'u Rwanda kivuga ko leta ya Uganda yahagaritse ibintu byinshi yahaga abakozi ngo nk'amafaranga ngo yo kurya saa sita amafaranga za misiyo n'iki byose kubera ko amafaranga yabaye make ya leta y'u Rwanda yakennye leta y'u Rwanda yadusobanura impamvu yo yashyizeho itegeko ryo kwirukana abakozi mwarabibonaga ejo bundi twari basomeraga bavuga abakozi ko bazabirukana n'ibiki byose babyita ngo nukugabanya abakozi kugabanya abakozi ba leta kugabanya abakozi ba leta Rwanda rwabitewe n'iki rwabitewe nuko amafaranga ari menshi muri misanduku ya leta none se iyo leta y'u Rwanda ijya kugabanya ibiciro nako ijya kugurisha ibigo by'ubucuruzi bya leta ejo bundi mwabona ko bashyize itegeko ryo kugurisha ibigo by'ubucuruzi bya leta byari bavuga ngo iyo umuntu akenye nyine agurisha nyine umukene ufite itungo rikagoboka watubwira ko kugurisha ibigo bya leta byatewe nuko leta ifite amafaranga menshi muri mu isanduku ya leta ahangaho babidusobanurira angara twagereranya ni niba ubugande wenda bugabanyije avantage abakozi babonaga kubera ko wenda muri kese koko harimo ibibazo kubera nyine yende covid 19 yakoze yatumye ubukungu bw'ihugu byinshi buzahara ubugande bukafata iyo mizire buti turagabanya bashobora kugabanya imishahara turagabanya we n'amafaranga twabaraga ku biryo bya saa sita turavanaho amafaranga misiyo avuyeho n'ibiki byose none se aho bimeze nabi ni hehe naho bagabanya avantage z'abakozi nko mu Bugande cyangwa naho birukana abakozi burundu nko mu Rwanda aho ngaho ni ikibazo twabaza u Rwanda kuki bamenya bakunda kujya kureba ibibera handi ariko badabasha gusobanura ibiri iwabo none se ubwo badusobanura ko ibyo bakoze byatewe n'uko bakize kwirukana abakozi no kugurisha ibigo bya leta ahangaha ni ikibazo gikomeye nanabonye bavuga ngo muri Kenya ngo abaganga 31 ngo bishwe na covid ariko mu Rwanda ntibajye batubwira naho covid ihagaze murumva rero ko bakunda kuvuga ibiva handi ariko bakashaka guhishira ese ubundi ubugande bwo buramutse bwanditse mu binyamakuru by'ubugande bikandika biti mu Rwanda leta itungisha umunyeshuri wiga amashuri makuru bamutungisha amafaranga aguze igitunguru kimwe ku munsi ibyo bintu Rwanda rwaza bisobanura gute ibyo bintu rwaza bisobanura gute kandi bavuga ngo umuperezida tunzi indege eshatu arimo kubaka stade z'ibitangaza inzu za conference z'ibitangaza indege z'ibitangaza arashaka kubaka centrale nucléaire simbizi yanashaka ko ngo bamuzana muri Europeana da unako muri OECD ngo ni igihugu cyateye imbere ariko aratungisha umunyeshuri amafaranga 56 aguze igitunguru kimwe gusa none se ubwo batubwira ko gutungisha umunyeshuri amafaranga 56 ku munsi aguze igitunguru kimwe byaba biterwa nuko leta ifite amafaranga menshi mu isanduku ikabikora ibyo ngibyo urumva rero kwangaho bajye babanza batekereze nabo ibibazo byabo mbere yo kujya kuvuga iby'abandi reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma ni ikibazo cy'ukuntu ibinyamakuru bya leta bisa nkaho byerekana ko leta ishobora kuba yarabengutswe kubengukwa abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania kubera ko iyo ukurikiye ukuntu ibinyamakuru bya leta byandika abo bantu ukuntu bibitayeho bikabandika cyane ubona ko hari akantu k'urukundo babafitiye embo simbuza abantu kwandika ko bashaka ariko muri iyo bihugu bibanye neza abanyamakuru hari ibyo abantu birinda kwandika ku gihugu kindi cy'igituranyi iyo bihugu bibanye neza ibyo ni ibintu byumvikana niyo byaba ari information zivuye mu binyamakuru byigenga ibinyamakuru byigenga byo bigomba kwandika ibyo bishaka ariko mu buryo bwa diplomasi ntabwo nkeka ko wajya ufata amakuru avuye wenda mu kinyamakuru kigenga ariko amakuru ase bya leta y'inturanyi leta mubanye neza ukayaroporuna ukayandika kwandika amakuru nkariya byabyerekana ko hari ikintu kitagenda neza hari witwa ngo nibari Tindurisu umunyamwopoza wo muri Tanzania utavuga rumwe na leta wabaga mu biri ngo watashye kwiyamamaza arariyamamaza kuko ariko ntibyacamo arongera ataha ariko urebye ukuntu bagiye bamwandika bagiye bavuga ngo abatavuga rumwe na Tanzania abatavuga rumwe na leta ya Magufuli baravuga ko amatora yibwe abatavuga leta na abatavuga rumwe na leta ya Magufuli barashaka ko amatora yasubirwamo ndetse umuntu banavuga ko yahungiye muri ambasade y'Ubudage ngo arangije ngo arahunga asubira mu Bubiligi barangije banandika ibyo yavuze yageze mu Bubiligi y'ukuntu ngo avuga impamvu yatumye ahunga n'ibiki byose wakongeraho ko leta ya Kagame utigeze yihutira itigeze na yo nohereza ubutumwa bwo gushimira Magufuli ko yatsinze amatora ukabona ko harimo akantu katumvikana ubundi ni ntabwo bijya bikunda kuboneka ko leta ibinyamakuru bya leta bigomeye kuri leta bisa nkaho bikurikirana ubuzima bw'abantu mu opposition cyane busa nkaho bubaharezo ibyo bari kuvuga iyo ari ibinyamakuru bibogamiye kuri leta biba ari bifite ikintu bisobanuye abandi ibindi binyamakuru byigenga bishobora kubikora ariko iyo ari ibinyamakuru bya leta biba bifite ikintu bisobanuye mu buryo bwa demokarasi umuntu akabayibaza niba mu minsi mikeya tuzabona wenda ibinyamakuru byo bya leta ya Kagame bitubombarida amakuru avuga ukuntu abatavuga rumwe na Magufuli babayeho ibyo barimo gukora nka kuriya mbega birirwa batwereka batubwira amakuru menshi ya yitwa Bobi Wine mu Bugande uko byagenze amakuru ye bakayatugezaho kenshi cyane twitegure ko mu minsi mike na wenda bazajya batugezaho n'amakuru kenshi cyane amakuru y'abatavuga rumwe na Perezida Magufuli mu minsi iri imbere nk'uko babikora babikorera Bobi Wine mu Bugande utavuga rumwe na Museveni ubu ngubu byaba ari byo tugiye kwitegura ndakeka ko tuzabibona kubera ko amakuru agenda agaruka ari menshi avuga ibyo ibya opposition muri Tanzania bavuga ibibazo byayo ibibazo bagize uko bimeze ikibazo ntabwo ari kubivuga kubera ko byo ni binormale ko babiroporta ariko nuko bivugwa n'ibinyamakuru bya leta bibogamiye kuri leta bikorera leta aho ngaho niho ikibazo giri na wundi kubisoma bwo za BBC ijwi rya America CNN bose bashobora kubyandika bakanabivuga ko nabona abanyamakuru bigenga ariko abandi ni ibinyamakuru bya leta bibivuga umuntu akaba yakeka ko harimo akantu reka ndekera aho ngaho rero niba Serije twafatanyaga afite ijambo igitekerezo wenda yaba nawe ya igitekerezo kubyo twaganiriye nawe yagitanga tukaragiza mbo
ura ko cyane comrade kabagema no kugushimira nta byinshi navuga ko ino ngingo twa twanayigarutse ubushize twibaza ukuntu badashaka gushimira his excellency Magufuli ahubwo bakajya kwandika uburyo bazabana bazakorana bazagira umwana mwiza na Joe Biden hano muri Amerika twasanze ari ikintu cya hypocrisy nyine gikomeye ariko muri diplomasi biragoye nta wamenya icyo bihatse ariko byateye ikibazo abanyarwanda benshi bibaza ukuntu wasimbuka ibirometero n'ibirometero ukaza kuvuga ibyo muri Amerika ukuntu muzakorana cyangwa muzabana neza kuruta kureba umuturanyi wakubayeho cyane muri bintu bya COVID uribuka ko uriya mupaka uhuza Tanzania n'u Rwanda niwo wonyine wakomeje kuba nyabagendwa mu gihe bari bafite ibibazo bikomeye n'uyu munsi ndakeka ari wowe bagikoresha uzi ibibazo bagiye bateza igihugu cya Tanzania uzi bya ibibazo by'amakamyo y'abashoferi bati mutatuzanira corona mu Rwanda ariko Tanzania yakomeje kugenda neza rwose ibandira neza u Rwanda ariko bigaragara ko u Rwanda nta somo rwiga u Rwanda ibyo warukorera rwose ruba rufite imigambi mibishe kugira ngo riguhungabanyize umutekano so ubisobanure neza rero cyane ahubwo icyo ni ikibazo tugomba kwibaza niba umubano wabo na Tanzania waba utagiye ku explore muri iyi minsi kuko iyi silence bagize kuvuga kuri iyi ntsinzi ya his excellency Magufuli ishaka kuba ihatse ikindi kintu gikomeye muri diplomasi ariko wenda tuzabimenya mu minsi iri imbere nuko gushimira ikiganiro cyiza bagize kuko ingingo wateguye zari zinejeje rwose nateze amatwi wabivuze neza byose byujuje rero ndumva ntacyo narenzaho ijambo ryanyu
harakantu gato nshaka kongeraho gatoya hari ari amashuri atabaza ngo kubera ko ngo igiciro ngo cya internet kibahenda leta igomba kubafasha kwishyura internet muribuka ko hari inkuru igeze gusohoka batubwira ko ngo u Rwanda rwashyizwe ku mwanya wa gatanu ku isi muri internet ihendutse icyo ngicyo nako ni akantu umuntu yagombye kame mu kwibaza noneho turavuga tutari ko mu Rwanda ntabwo internet ihendutse mu Rwanda nta ubasha buguzi buhari nta ndi mahita mu Rwanda rufite utayishyize kuri kiriya giciro ntabwo abaturage babasha kuyigura kubera ko abaturage niyo batabasha kugura agafuka munwa niyo babasha kugura mitiweli ntabwo interinete uramutse uyizamuye ntabwo babasha kuyigura rero ndumva ko ntabwo ari kuba ihendutse ntabwo ari kubera ko ari impuhwe zindi ni ukubera ko nta n'ububasha buguzi buhari nta yandi mahitamo ubufite kugira ngo abantu bakeya babashe kuyigondera nabyo nta kundi igomba guhenduka nyine kubera ko nta ubasha mu guzuri mu Rwanda. Noneho uyu munsi uriya umudamu utegeka heke iriya ngo haye bavita gukira donc iriya uriya rwego rugenzura amashuri yisumbuye yavuze ko ngo internet mu Rwanda
hi education council
ya hi education council we yavuze ko ngo internet ihenze cyane none ndavuga bigenze bitese ejo bundi batubwira ko mu Rwanda nako u Rwanda ruri mu bihugu bya bitanu byo kwisi internet ihenduka none baratubwira ko internet ihenze ya amashuri yananiwe kugura internet byagenze bite rero umva rero ko byose ni relative ibyo bita icyo babatweza mu kintu gihenda ugiranije nubasha buzu bw'abaturage internet mu Rwanda irahenze cyane akaba nazo mpamva amashuri atabasha kwigura nkangaha uyu muyobozi ngo umuyobozi mukuru ubwo niya nkuru nababwiraga ivuga ngo kaminuza zifuza ko leta yazunganira ku giciro cya internet ni inkuru yasohotse uyu munsi noneho turebe icyo uyu mudamu abivugaho umudamu ngo umuyobozi mukuru w'inama nkuru ishinzwe uburezi heke ngo Dr. Rose Mukangamije we yemeza ko igiciro cya internet kiri hejuru mubyumve neza kandi zo bundi batwerekaga ko internet ihendutse cyane ndetse u Rwanda ruri mu bihugu bitanu bya mbere biri ku isi internet ihendutse ndo aravuga ati internet iri hejuru ngo ariko kandi ko gishobora kugabanuka kuko ikoreshwa n'abantu benshi ati internet irahenda koko ariko ubwo abantu benshi barimo kuyikoresha bo icyo n'icyo nashaka kubabwira donc leta iratwereka ko internet yendutse mu Rwanda ngo Rwanda rurwambere ahantu internet yendutse ariko ahangaha urabona ko n'amashuri atabasha kuyigondera n'umuyobozi uriya Mukangamije Rosa utegeka high education council avuga ati internet irahenze koko irahenze ejo bundi batubwiye ngo irahenduka cyane none ngo irahenze ubumva rero ko byose ni relative biterwa na nubasha buguzi bw'abaturage amfite ibyo kuvuga ngo irahendutse byo ni ikinyoma gikomeye reka ndekera aho ngaho rero Serge ikiganiro cyacu kibaye kigufi cyane nkaba nashimira abadukurikiye nkaba nagushimira Serge wadufashe kubanga b'ibyuma nkaba nashimira abadukurikiye bari mu Rwanda imbere mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda mwese turabashimiye Imana ibahire mugire amahoro y'Imana Imana ibane namwe turabakunda cyane kuri radio itahuka reka abageme Eduardo bategura iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugire ijoro ryiza
ndivuje zwari ngabo kwanga ngo tokera kwa gahindura cyinzi ibiganiro nange musubiza ko naganira n'ingari naho ye
Nabaga bikumye na barumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro.